Walishiba kuwa pange ndara mefshiri kitipa muviri yoko etanywe. Walishiba kuwa konto kefimba mbafia pusara no bengo kambe. Iwe kuchitafe lewa,
olewa.
Iwe kuchitafe joa,
onjoa.
Anetacho shodazi,
shoda.
Haka manja kubokosi,
boko.
Do you know you can get any type of sugar daddy with a biggie bokosi? Do you know you can go pa vacation enjoyment minya spana sosi? Iwe kuchitafe lewa,
olewa.
Iwe kuchitafe joa,
onjoa.
Anetacho shodazi,
shoda.
Put your hands on your bokosi.
Boko.
Do you know wawa no mukuba, golide, emeroju, kukulukungu? Did you know nga watu mekepo, baku kumba napo kuwa ifunya mulukungu? Iwe kuchitafe lewa,
olewa.
Iwe kuchitafe joa,
onjoa.
Ale tacho shodazi,
shoda.
Faka manja kubokosi,
boko.
Walishiba kuwa timfya mwisho na mukarare kwa burano kufiruawe. Walishiba kuwa twika mwanza mutare mampito wera na mwanambewe. Iwe kuchitafe lewa,
olewa.
Iwe kuchitafe joa,
onjoa.
Tacho shodazi,
shoda.
Faka manja kubokosi,
boko.
Do you know ati kuwa leta mochenji mufamindolo mulindendende kufipa? Do you know ati wali muvele vele urine chumwele chakusunga life yaba kuika? Chako fele lewa,
olewa.
Chako fe joa,
onjoa.
Tacho tozan shodazi,
shoda.
Manja gwira ni kubokosi,
boko.
What you see about your type of body, you can get the money to impress your mommy. Do you know you can move lupidi with your mobidi ngapebo butani? Kushitafele lewa,
olewa.
Asanshapo na joa,
onjoa.
Head knees and shoulders,
shoulder.
Biga maboko kubokosi,
boko.
Now ishiwanga wasarapu kepo tekala wayama kumwa kulandange. Now ishiwakuwa pangi kanga king buka jizo norontire badange. Wewa kuchitafe lewa,
olewa.
Wewa kuchitafe joa,
onjoa.
Aretacho shodazi,
shoda.
Faka manja kubokosi,
boko.
Usho wadishibati ngori fetch best best fetch. Kadi kuwa sababu na CEO. Usha sis mwadishiba fetch nona digiri. Kuwa for the money pabidora padifo. Secret feni lewa,
olewa.
Ateni kama feni joa,
onjoa.
So apeka tama shodazi,
shoda.
Then pukunya po bokosi,
boko.
Wadishiba life ya riba fe simple. Sala puka ref chaladisha pinto. Pene padi beti paka chinso. Noti padi ya wakota na marinko. Just to the lewa,
olewa.
Give daddy some joa,
onjoa.
Amani ya kumye shodazi,
shoda.
Maboko yekate bokosi,
boko.
Nexus Music.
Yeah, I already know what it is, right? Mazondes, Mazondes.